Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
He kona I purangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa.
He hara te kai a te rangatira. Ko te reo me ona tikanga tapu I tuku iho e o tātou mātua tūpuna I te wāia rātou, e te tī, e te tā, naumaira ki tēnei whakāturanga e kiana, ko Whaka Māori.
Our award-winning Te Reo Māori podcast, Whaka Māori, is back. Led by host Kimo Holtham and Dr. Ana Hini. Join Te Reo Māori experts Leon Blake, Hana Mereraiha and Kristen Ross in a journey of translating English content into Māori. Immerse yourself in learning, wānanga, discussion and the joy of Te Reo Māori with our crew. Here's Whaka Māori with our host, Kimo Holtham.
Ai, tēnā nō rā koutou e hoa mā, nau mai ki tēnei o ngā whakāturanga e āta wete wete ai, e āta titiro ai tātou ki etahi o ngā tuhinga tawhito, ngā titonga haua nō hoki, ko tatū mai etahi o ngā tino mātanga reo, ki te āta wete wete I ngā kaupapa nei, no tātou katoa te whiwhi e hoa mā, ka timata mai ki tētahi I ahu mai, I te reanga tuatahi, o te panikiretanga o te reo, Leon, kei te pēhea e hoa?
Kei te pai e hoa, tēnā koe I tēnei whakatau I au I roto I tātātou kaupapa.
Tika. Nā, tēnā koe, kia koe ānaha, pēhea nā koe I te atanei e hoa?
I au rāna e hoa, tino hikakāna I te tāngi mai o tēnei ōku, no roko mai I a Māui I a Tūhaurangi, he kaiako I ngā tau, he kai ārahi, I au e takahi nei tēnei huarahi, o te ako, o te whakaako hoki I te reo. Ka mutu I aku krahe, e rite tonu ana taku whakahua I tana ingoa, pēnei I aku kai whakawe au I ngā tau, nāna nei a hau I ārahi I tēnei huarahi au e takahi ana I te huarahi o te reo Māori, no reira e te matamata huanga Leon tēnā koe, pai te ki te anō I ākoe, e mihi ana o tira tēnā tātou I tēnei rā.
Tēnā koe, me kōrero tātou mo tēnei kaupa, pēhea nei tō uru tuatahi atu ki roto I te panikiretanga e hoa?
I Waimaria hau, nā te mea I te wāhi whakaro ake a Timoti ki te whakatui te kaupapa, ko te wāhi e noho nei ia, ko here taunga, kei raro I te maru o te rohe o papai oia, o tira I te rohe o te wānanga o Aotearoa I tērā wā. Ka tai atu te reta a Timoti ki tō mātou rangatira o taua wā ki a Mike Watson e tono ana ki a hui rāua. Ka tai mai te Mike Watson rā ki a māua ko taku hoa ko Harmy Hawkins I tō māua tari. Ka whakahau mai e ia māua ki haere ki tana taha ki te hui ki a Timoti a he ahua I te ahua wehi hoki e. Ka haere ngā kōrero, ka tatū, ka whakae a Mike kia tū te kaupapa, ko tana mahi he kawe atu I te kaupapa ki a Rongo Wetere I te rā wā. Ka mea Timoti, nā, ko tā ki te wā me Kimi Tauira. Tere tonu tā māua ko Hāmi whakatū I o māua ringa, ka titiro mai a Timoti kāre hoki I mōhio ki a māua I te rā wā. Ka whakaaro ake, nā te aroha noi ho pea I Waimari ai māua ki te uru ki te kaupapa. Engari, e tino rongo tonu ana hau I te Waimari ki te uru ki taua kaupapa.
E hoa, I tō Waimari e, ko a Waimari e tātou katoa. I runga I te kaupapa o te whakāturanga nei, he whaka Māori, kōrero mai kōrua, ka timata ki a koe Leon, he aha o mā tāpono o tēnei nga te whaka Māori?
Tuatahi, e pai ai tō whaka Māori, me ahua mōhio hoki koe ki te kōrero Pākehā. Ka uaua ki a koe, te whaka Māori, me he mea he whaiti nohio tō mōhio ki te reo Pākehā. Tuatahi, tuarua, me kaha koe ki te rangahau. He nui tonu ngā tuhinga ka tae mai ki te hunga whaka Māori. He nui ngā kupu, he nui ngā kianga, ngā rerenga, kaori I te aro I te kai whaka Māori. Nō reira, ko tāumahi, ko tā te kai whaka Māori he noho, ki te rangahau, mehemea mā te kūkara, mā te waiaki ohoa, mā te pānui pukapuka. Mahi atu e rā mahi, e mau i ākoe, e mau ai i ākoe ngā kōrero, e marama keho keho ai ki ākoe ngā te tikanga o ia kupu, o ia kianga, o ia rerenga. Kia mau i ākoe e rā, kā tahi anō koe kā tīmata ki te whakamaori. Kau e pō he, kia tai mai te kōrero, ko noho noi hoko e ki te whakamaori, ne?
Au e, te hanga nei he pō he a kimo. A koe anaha?
Pēnei ngā kōrero i tukuna rā e au, i ngā hōtaka o mua, ko te mārama, tō mārama ki te kaupapa, e mārama ai te hunga pānui ki o tuhunga, te horopaki e tika ana, me mōhio hoki āhea whakamaori a kupu ai, āhea whakamaori hi ai te whakaaro roto, kai te āhua hoki o te hunga pānui, o te hunga whakarongo rānei, ki te kore mārama kāti, maumau taima pia. Tō whakamaori. Engari, e tautoko ana hau i ngā kōrero a Leon, e mea ana me mōhio hoki koe ki te reo Pākeha. Ki ngā reo o te Moana Nui Ākiwa no hoki, mo te tūpono he kupu tawhito o roto i ahu kē ai i Mauterekē. Ko tetehi atu e hoa, i a tātou e āta pānui nei i tetehi rere ngā kōrero mā mā noiho nei pēnei te mum bag, te keihia te aronga. Ko mum, nā mum te kiki i tunu. Ko tana tunu rānei, tana mahi, i tunu a mami te keke. He ahua uaua mēnā kāre koe māramana ki te horopaki. Ai, e puta i a koe e rā whakaaro, ko te Asian and Fetic rānei, ko te rere mahi rānei. Hea te horopaki e tika ana. Ai. Nō reira, koeira i te himea nui ki a hau i au e whakamaori ana.
Pēhea tēnei mea te waihanga kupu. He mahi tēnei ka mahi ai a kōrua?
Ai. Ai, e hia nei ngā kupu ko te mate, nā te nui, ko ware te nui ngā. Ai, koe rau e mea nei, me noho koe ki te rangahau i taua kupu Pākeha. I etahi wā, ko taua kupu Pākeha rā, i ahu mai i tētahi ahure ake. Nō reira, ko te painga atu, ina kite koe i tētahi kupu hou ki a koe, e hoki koe ki te pūtakenga mai o taua kupu, i ahu mai i te he ahurea, he hei tau ai, koe nei hei kupu mō tēnei momo horopaki. A hei reira kua noho koe ki te kimi, ki te rangahau i tētahi whakamaoritanga. Ka wae, he rite toni taku wae atu ki aku hoa, ki te koraura, ki a Timoti, ki a wai rānei, ki te kimi tautoko, ki te kimi whakahē rānei. E mōhio ai au ki te tika rānei, ki te ahake rānei o taku kupu.
Nāna, ātena. Me mutu mai pēr te pahupahu, ka peka atu ki roto i ngā mahi neha.
Ka rau e hua.
Ka pēnei te hāre. Māku te taha Pākeha e pānui. Ka tahi i te mea e mōhe ona tātou. Te whakātūranga nei, me whakaaro he maunga, ne? Ko ngā whakamaori a kimo, kei raro iho nei, kei te papa. Nore, ka timata ki te papa o te maunga, āka āta piki ki tōna panikire tanga neha. Whakaaro pai tēnā?
E, pai tēnā. Nō reira, ko te kaupapa i tēnei rā e hoa mā ko te whaikororo a tetehi kaumātu a rongo nui no tērā rautau kē. Ei. Actually, inatahi rautau. Ei, 1800s i whānau mai ei te kaumātua nei. Engari, i te 1910 kē tana kōrero i Parī. I te 23 o Āperira, i te tau 1910, ka tū te kaumātua nei ki te tuku i te hi kōroro. Ka mutu, whai muri tonu i tana tū, ka hau te rongo o tēnei kōroro, pēnei i tā Martin Luther King, i tā Kepehau, i tā wai rānei, ka kaha hau te rongo o tēnei kōroro nei. Engari, ko te tihi mea pai ki a hau, ko te ātāhua o te whakatakotoranga o ngā kupu, ko te ātāhua hoki o te reo Pākeha, ki te hoki nei e tātou, i a tātou e ngana nei ki te whakamaori tēnei, you know, e tāia hoki nei e tātou te whakamaori, kia maori te āhua, nā te ōkawa pe o te reo Pākeha o roto. I paike au tēnei, you know, taku whakamaori tēnei kōrero āna.
He tanifa, he tanifa. Hoi anō e te whānau ko te ingoa o te speech nei, Man in the Arena, ne? Mm. Ko ai te kaikōrero, ko Theodore Roosevelt, tika nei taku whakahu ai te raingo?
Kapai.
Ok, māku pēr te Pākehei timata, ne? It is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done better. Ka waiho ki reira pea I te mea āhua roa te tuhinga nei ne, a ka kāta whaka Māori I a wāhanga, wāhanga a wāhanga. E hara I te mea mā te kai whakahāwea te kaute. Kaua mā te tangata e kara fiu nei kia whara te taikaha, kia pai atu rā nei te koke a te kai koke. He whakaharo?
Mea kāre o kōrero anaha I tēnei wā. E titiro noi hoanau ki te hara I te mea mā. Ko te hara I te mea mā tētahi kai mahi, tētahi mahi. Koe rā tāku e ki tēnei, e hara I te mea mā te kai whakahāwea te kaute ana kai te kīkoe. E hara I te mea ko te kai whakahāwea te hunga e whakahāwea ana. E hara I te mea mā rātou tētahi mea. Engari, ko tēnei e ki, it is not the critic who counts, ne? E hara tēnei te count I te mahi.
I te kaute, ne? Te āhua ne, I te kore take o taku ingari hipa. E kore mārama. Mehe mea koia noho, ka haere atu ki a koe I nāinei Leon?
Kaore he hua o te kanohi aro haehae, o te tangata e tautuhi ana I te āhua o tāte au mangea tatu, I te mahi rānei, mā reira pea e pai ake ai, tā te kaimahi whakatutuki I āna mahi.
Fui, me pātai peau mo ia kupu tua toru, e te whānau.
Kei te mohi o tātai ki te aro haehae, ne? Ana he tangata he niho-niho, tangata niho-niho. Ka kite ia I ngā mea katoa, ka ari te pai, ne? Ko te kupu tatu, ne, tētahi atu kupu kua mohi o korangona pea I roto I ngā kōrero, ko te pō tatu, te āhua tonu o te hīkoi, ne? Kaore e newa noiho te rere o tana haere, ka āhua tatu te haere, ne? Nō reira koe rā tāku e whakaaro nei, ko te kaua noho aro ki te aro haehae, ki te tangata aro haehae. Mahi atonu hi a te mahi.
Tāua, he kōrero kei a koe anā?
Oh, karekau.
He hapa, e aha rāne, kare.
E kore rawe ki te nei. Te wano, yeah, atu I te heako, I whakamahi ai te Cleary, kaua ko te Times New Roman. Kare kau ku pātai.
We noho, me kimi hapa ki tētai wāhi. Ok, anaha, he aha tāwi tuhi ai, kapai. I whakamaori ai.
All right, kaore he mana o te kai whakatake, o te kai whakapāho rānei e umere ana I ngā ngoi koretanga o te tangata me te huarahi pai ake, hei whai kē mana.
Pai tēnā ki ai, mārama e hoa, mārama pai atu au ki tēnā atu I te ingari.
Ka pai.
Me haere tonu neha, te wāhanga tuaroa, te wāhanga e haere ake nei. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly. Anaha, ka timata ki ako e hoa.
Ka pai. Engari kē ia, kai te toa horo pū o te parakākāri ki kē te mana. Kua paru katoa tōna mata I te puehu. He tō tāe heke nei tōna rai, he karukaru e rere kino nei I ona tautū.
O, tāhua tēnei. Hoa, he whakaro kei a koe, Leon, mo te rao ngā wahanga.
O, ai, kā rau e te tana tiki atu I ngā kupu, hei whakaahua, hei whakaahua I te āhua, I ngā kupu pēne I te marred by dust, sweat and blood. Kaori I noho noiho ki te puehu, ki te tōta, ki te karukaru, kupu anō mo te toto, ne? Ana engari I whakawhānuihi ake ia.
Te hā tēnei parakākāriki?
He kupu ki taku mōhio no roto mai a tāua I a te arawa, I whakamahi arā hei hāputa o te riri, kauhanga riri, te wāhi pakangai, no roto mai ngā waiata me ngā kōrero tawhito. Toa horo pū, steadfast warrior, of the battlefield, eh? Parakākāriki.
Kupu hou?
He kupu tawhito hou.
Ka pai. Ok, Leon, ka pekātu ki a koe?
Me mihi ko te tangata kei te murake o te ahi. Ko tōna nei mata e poke ana I te kōnehu, I te tōhau, I te totohoki.
Heaha te kōnehu, heaha tawa kōnehu, kōnehu.
Ei, kupu anō mo te puehu.
Ka pai.
He sinana noiho e nei, koeira hoki te painga. Ai. O tēnei mea o te kupu taurite, ka hōhāpea tātau I tetehi kupu, nō reira ka tahuri atu ki tetehi atu kupu, engari e rua.
Mō te tangata e rangahau ana I te reo Māori, heaha te huarahi pairawa hei kimi I ngā synonyms nei, ne? I te mea koia te taihonga uauatanga o te whaka Māori, heaha te wāhi, i te mea ki au i tēnei wā, ko taku tino hoa ko te akareo. E huarahi anō mā tātou pēhea nei?
Oh, ae. Kaua e whāiti te titiro ki te papakupu kotahi, koeira tētahi o ngā ture na matahi. E hia nei ngā papakupu hei titiro māu, i ā koe ka noho ki te whakamaori, me titiro koe ki te tikanga o taua kupu, me titiro koe ki te hāngai o taua kupu ki taua horopaki. Kaua, he nui tonu ngā tāngata ka ki te noiho i te kupu tuatahi, ka kapohia ko tērā, engari tērā pēa, kaori i te hāngai ki te horopaki. Nō reira, koe rā tētahi mahi, ko tāku mahi hoki, he titiro ki tētahi papakupu, ka kimia hau, ko te pātaka kupu tētahi o aku tino, nā te mea, nā te Māori tonu i tuhi, kei roto rā etahi o tātou mātā pono. Nā reira, kia au ko te pātaka kupu te namatahi, ka huri a hau ki a Wiremu, te mea reo tupu rā.
Reo tupu.
Ka tirohia e rā mea, ka titiro ae, ka kei konei rā nei tēnā kupu, ae, mena kei roto i ngā papa kupu e toru, kua tino mana te rā kupu. Mehe mea kei roto noiho i te aka, engari kāori e roto i te pātaka kupu me te Wiremu me te reo tupu, he tohu pea tēnā, kāori anō kia mana te rā kupu.
Ka pai, ka mutu pēnei tā tāu i kororo ai mua mo te kupu from, ei. Where did you come from? Where are you from? He re reke, eh? Ko te ahunga mai o te tangata, no hea rānei ia. Engari, ko te kupu kotahi e whakarangiru anei ia tātou, ko te kupu Pākehā from. Engari, he, ei, e rua ke ngā huarahi.
Ngā peka, ne?
No reira, me mārama, ei, ki te horopaki o te kororo. E tikai tāu, whaka Māori.
Ok, ke hoki atu tātou ki te pāi o te maunga. E hoama, ka tau te hōnore ki te tangata kei te mura o te ahi. Ka tau ki te ringarau pā. Ki aia e oke ana. Nō reira, ko taku ringa raupā, e kōrero ana moaua tu āhuatanga katoa te tōtā, era tu āhuatanga.
Ka pai, māra mana.
He whakaaro.
Karekau,
pai tonu? Haere tonu. Leon, ka timata ki aku i te wāhanga e hare akidei, māku te taha ingari hie pānui, neha? Who errs, who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds.
Ai, heiri te tonu te tūtuki o ona waiwai, te hapa, inā hoki karekau he koha ki te kore ona tūtuki ngā wai, ona hapa. Engari, ko te rārā e āta takakaue ke ana ki te mahi i ngā mahi.
Ka pai. Mau pia i te hio ngā kupu e whakamāra mani.
Ai. Te tūtuki o ona waiwai, kei te mōhio tātou, ne, ki te whakatau ki kauai hoki mā te waiwai tūtuki, engari mā te upoko pakaru. Nō reira, koe rā te wāhanga ki te, who errs and comes short again and again, ne, ko te heri te tonu, te heri te tonu tērā, kei te kaue tērā whakaaro, ne, o te again and again, ne. Kaore he koha, ko te koha i konei ko te mahi, effort. Nō reira, e rua ngā mata o tērā kupu, koha hei tuku māu, ne, me te mahi, tērā tikanga o te koha. Kaore hoki he koha ki te kore o nā tūtukinga wai. Ne. Engari ko tērā e āta takakaue, ko te takakaue, ko te whakapau kaha, ko te āta whakapeto ngoi e rā āhuatanga ne, kia tutuki tētahi āhuatanga, ana, ki te mahi ngā mahi.
Me haramai ki au katahi ka māu pēr te pānuihanga whahamutunga ne, ana?
Ka pai.
Who errs, who comes short again and again, ki aia e koke ana, e whakamātau ana, e whakapau kaha ana, kei kia he ururoa, ki te kore e mōhio, ki te pāe hapa. Engari, kōwai te tangata e aru ana i te pāe tawhiti, e mōhio ana ki ngā piki. Kia kone whakaaro ki reira mutu ai. O, ko āhua rangirua hau i konei.
Ko tāu mo te ers.
Ai.
Ha tāu mo te ers.
Ko tāku mo te ers, ko te whakamātau. Mo te tangata e ki aia e kimikimi ana. Kā arī te tino mōhio mehe mea ko tēnei te mahi, ko tērā te mahi rānei. Ko ia tāku mo te ers.
Whakamātau hi ana. Kia mōhio ai ki te huarahi tika, hei whaimāna.
Ai, ko ia.
Okay.
Ai.
Nga pai, pai ki au tō.
He hai, ko te pātai, he hai. Oi. He rere kē te tikanga o te Urzi tēnā. Kōrero mai e hoa, whakamohio mai.
Kao, e pai ana, mehe whakamātau ana koe i te, kia kite ai koe i te tika rānei, te he rānei.
Mm.
Kei te mārama kia au tērā whakaaro. E pātai nohu ana, nā te mea ko te wāhanga ka whai ake i tērā who comes short again and again.
Kāri ki te ana.
Ai.
Kāri ki te ana.
Kāri ki te ana. Ā, koina. Ai, kia au mehe mea. Kua whakauru e koe e tahi atu kōrero hei whakamomona ki tērā wāhanga. Ā, kia au koe ki tērā. Tērā whakamauri.
Ka mutu kei te whakamātau ia, kei te whakamātau hia rānei ia?
Āna. Kei te whakamātau hia āna neha.
Ok, ka pai.
Ai.
Hai.
Anaha?
Ok. Ahakoa pai tū, ahakoa pai hinga, e rite tonu nei tana hoki atu, engari kaua mā te waiwai tūtuki, kaua mā te waiwai tūtuki noa, nā tōna mōhio, ka moe ahapa ia hane pī, ka puta kumana wanui.
Kia kōrero hia tēnei e hoa, isma, he nui ngā kupu tino pai ki te taringa ki au, engari kāre a pīnati te mōhio, hea te tikanga o e nei kupu.
Nā pēnei i taku hoa nei, ko te whakatau ki rā e mea nā kaua e hoki mā te waiwai tūtuki, engari mā te upoko pakaru rāno, ka kitea te hāwhe tuarua i te pito whakamutunga o taku whakamaoritanga. Engari, he kōrero tērā e mea nā kia haere ki te pakanga, whawhaitia te whawhai nui mō te hemotonu atu e. Kia kitea o tau tū, kia kitea te rerenga o te toto, o te aharane. Kua whakatangata hia, a hapa, a hane pī, a manawa nui, ka moe te tokorua, ka puta ko manawa nui. E hāngai ana ki te whakapākeatanga e mea ana, no effort without error and shortcoming. Nō reira, mā ērā mea e rua rā ka puta ko manawa nui ko te effort o te tangata.
Ko te paenga nohoki, i roto i ngā tuhinga, kua pūmatua a hapa a hane pī a manawa nui pēnei te tangata.
Ai, koe nā hoki te
tikanga. Nō rei, tika hoki anō hoki te tuhinga. Ka pai, mea hari tonu, neha. Wāhanga whakamutunga e hoama. Strive to do the deeds. Who knows great enthusiasms, the great devotions, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end, the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that this place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat. E hoa, ka reo te marama ki te taha pāka, hoia no ka ngana neha e hoa, ka timata mai ki au. Ka heke pēnei te rārangi neha.
Hai, kāpai.
Ok, ki ngā piki, hei kiri whakauka, e piko ana te tuara ki te whakau i te tika. He tangata e mōhio ana ki ngā hua o maunga teitei. Āia e mōhio ana aha ko te hapa, he hapa hautoa. I reira, e kore ai ia e kia he tangata kō pīpi. Kua kore e rongo i te reka o te ora, o te mate rānei.
Pai.
Whakaaro.
Hautaia.
Ne? Tēnā koe. Kāpai. Kāpai, ka pania te rā i reira, e hoama.
Ka raui, bro.
Ai.
He whakaaro? Aha rānei ki te kore, ka haere tonu?
Hea te tikango ngā hua o maunga teitei.
Tātou, ko taku whakaaro, tātou Māori mā e āta, ko te whāinga i a koe piki ana i te maunga, kia tāi atu ki taua pane kiretanga neha, kia hau atu koe ki reira. Ko ngā hua ka kitea ki reira o ka rongo koe i te pai, te aha, i au atu āhuatanga katoa i roto mai i a koe. Ko ia rā ngā hua, kia tāi atu koe ki taua taumana. Ko ia tāku e whakaone.
Ko ngā hua e koro nei koe, ko ngā hua o te eke.
Āna.
Ne, ki te tihi o maunga teitei. Ne?
Tēnā.
Ka pai.
Tēnā koe hoa i tō whakamārama mai aku tuhinga. E mihi ana, hoi ano, ka haere atu ki a koe neha i tēnei wā.
E mātau ana ki te kaha o te ngākau whakapuke, o te kiri whakauka, ko tērā rā e whakaporo ana i tōna riaka ki tētahi kaupaparanga tira. Ko tērā rā, ina ngākau mariu te whakaaro, ka wheako i te ikeikenga o kairangi. Ā, ina ngākau kino te whakaaro, ki te putu ia ki raro, ko te mea ke, i pērā ai nōna e manawa kairoke ana. Kia kore rawa ia e tūtahi, me ngā utai a taupio re rā, kaore anō kia tūtaki, kia toa rāua ko miere.
Rawe.
Anaha. Tēnā, mō tāna katahi anō ka pānui, tēnā me whaka Māori mai koe. Tēnā e hoa.
E pai ki au e te ho ngā kupu i whakamahi ara e koe hoa pēnei te ngākau Māriu. Ngākau Māriu te whakaaro. Māu pia tērā e whakamāra matu ki te hunga whakarongo.
Ai, ko te ngākau Māriu, ko te e āta, ko te Māriu, he mea Māriu anō whakaaro kei te pai koe ki taua āhuatanga.
Ngākau nui ana koe.
Ai, ngākau nui ana koe, ne. Manohi anō te ngākau kino, ne, koe rā te tauaro. No reira, ngākau Māriu te whakaaro, who at the best knows, ne. Ngākau kino ana te whakaaro, who at the worst, ne, if he fails, at least fails, ne. Ana koe rā te...
Me te rārangi whai muri atu, ka whet, ki au ko te whakatakotoranga o te renenga kōrero nei, hea tāhua, ka whea ko i te ike ikenga o kairangi. Kōrero mai mo taua rārangi. Me tōna hoa Pākehā no hoki.
The triumph of high achievement, ne? Anā, kei te mōhio tātou i roto i ngā kaupapa o te wāne, ko te kairangi, te taumata.
Āna.
Tike tika katoa i roto i ngā kaupapa o te wā. Nō reira, mehe mea kua whea ko i taua taumatara, kua mōhio ia ki te... ki te toa, ko mōhio ia ki ngā āhuatanga o te angitu, me te momoho, ne.
Āna.
Pai. Me te manawa kairoke e hoa, ki o whakaaro, i whakamahi ara tēnei e o tāua tūpuna, te manawa kairoke, i runga i te mōhio ki tēnei mea ki te roke. Mo te tūpuno he tangata e whakarongo ana kāri te paku mārama ki te manawa kairoke.
Ko taua kianga rā, he kianga e hāngai ana ki te toa. Ne? Ki te tangata kaori e wehi ana i te paku aha. Mehe mea ka mea koe ki aia, ka tairane koe te nāmahi kaori ia e wehi ki te whakamātai.
Kāre horokuku.
Kāre horokuku.
Pēnei tā rātou ngau i te pai hamutu ngu i te haere ki te pakanga a kātihie. Ka pai, rau e hoa.
Ai, mo te hunga ki wahora kāri i te mārama ki wēnei kōrero, ko te roke, ko te tiko, neha.
Ai.
Ka pai.
Ai, ko te manawa kai tūtai ki etahi.
Ko kite anō hoki taua tu āhuatanga anō, ko whakatangata toa rāua ko miere. Heaha te miere e kōrero hia nei?
Ko te miere, mena kua miere koe, kua hinga koe.
Yep. Ne?
Nā te pai o tō hoariri. Kua miere ne. Koe. Ai, kua miere.
Pai. Ka pai,
ana. Rere kei te miere, hei panipani i tō tohi.
Ko ia te miere mohio nei a ki mō. Tino, ka ki te mai ko te tino pai ki au te miere e hoa ma.
Kia ora Wini. Wini te pū, ai.
Ok, hoa, kia koe, anaha.
Ok, mā reire e mohio pū ai kia ue kaha, kia kiri whakauka, kia ngākau nui, e hua ai ko ngā hua nui o tā te toa horoa pū kakari mō te himotonu atu, ki te taumata tiketike e tāia nei e ia. Ki te mūhore a kāti e pai ana. Kua ngata tonu ia i te pakaru haeretango tōna upoko e kore ai ia e kūware pēnei te hunga karekau noiho i tūtaki kia momoho rāo ko hanepi.
Kia tirohia ngā whakamaori e toru, i te mea, ki au e toru ngā, hea te kupu, ngā taira, rere kē katoa, ne? How do we navigate that space? Ka pēhea tō tātou aru i te rārangi e tika ana mō tātou i ā tātou e whakamaori ana?
E kōrero, pātai pai tēnā. I a koe whakamaori ana, ko tētahi o ngā tino kōrero mai a te haumihiata, ko iho ki te kai whakawā i au, i te wā e whai ana i taku tohu. Kia kau e mahu e he kōrero, kia kau e āpitihia he kōrero.
Āna.
Nō reira, paitonu tō whakauru kōrero mehe mea kāore e puta ana i ngā tawhā o te kōrero, ne? Mehe mea ka kua neke atu koe, kua wāhua oa te māka, te āhua o kōrero, he tohu tēnā me āta whakaaro anō tō whakamaori. Ka whai ahau kia āhua noho aku kōrero kia whānui tonu ngā kōrero. Me uaua ka whāiti aku kōrero ki tētahi iwi, ki tētahi rohe rānei.
Āna.
Haungara ngā wā e tukuna ana ua kororo ki aua iwi, ki aua momo tāngata. Nō reira, mēnā e mōhio ana koe ka pānuitia o whakamaori e te moti whānui, me ahua whānui anō tō reo.
Me mārama te moti whānui.
Me ahua whānui anō tō reo. Kau e whakawhāitihia tō reo ki te, ki, me o kupu, me o kianga, ki tētahi momo reo a iwi, a hapori, a wai ake rāne.
Anaha, ia tātou e kōrero ana mo te wairua o te kōrero. Ki te he te wairua, ka heho ki te whakamaori?
Oh, kia hau nei, ai me tika, me marama ku ki te horopaki. Ka mutu me pēhea hoki e korea ka rere kē, wāuna, i wākuna, i wā Leon. E harai te mea kotahi ana ki te rerenga kōrero, e hāngai ana ki tetehi rerenga kōrero Pākehā. Nō reira, te tae, te aha, ka rere kē wākuna, i wāuna. Engari ko te horopaki e rite ana. Kia kau e tawhiti i te horopaki, me marama tonu i te horopaki, engari ka puta ko ngā whakamaoritanga rereke.
Aha koa he rereke ngā tuhinga me meorite, ko te wairua te mea meorite.
Ka mutu ki te whakapākea tia anō, e nei mea e toru nei, ka re orite ki tā te kaumātu i tuhi ai, i whakapua ki ai tōna wāni. Engari e marama na tātou ki te horopaki, i puta rai tōna wahi i taua wāra.
Ngā tāwe, hoama he nui ngā koranga, nui ngā koranga, ko puta ia tātou i tēnei wā. Engari me kōrero te kaunga o te kōrero nei nei, ia koite ingoa Theodore Roosevelt? O hea, tāhua, kāre tino rongo i ngā kōrero pēnei i e nei wā, neha?
Te hohonu o te whakaaro, whakaaro, te pai o ngā kupu, te whakatakoto, me uaua ka rangona te mōhio te tangata ki te tiki atu i ngā kupu whakarite, ka whakauru ai ki rote i ana kōrero.
Ka mutu ia tātou e te tiro nei ki te taitaro te kōrero nei, the man in the arena, i kuira tīngua. Ka tō tika atu whakaaro ki ngā rā o tua i Roma, i rote i te Colosseum, i reira oku whakaaro i au e whakamaori nei tēnei, ngari ko tetehi kaupapapai ki au, hei whakamaori māku ko te kauhangariri. Ia tāua, e whakaako nei ngā huatanga o te whare tūtau ai i raro i a Wetini. Ia tāua hoki, i roto i te mātāra i Orehu, te tehi wā poto ki a koe. Engari pai ki au te reo o te whare tūtau ai, i roto nei, koe nei whakamahi ara e tātou pia, e tehi kupu no taua whare rā.
Ano, he akoranga anō kei te haere, i te mea ko te wāhanga e haere ake nei, ko te wāhanga e ki ana ko Urban Dictionary e hoama. Ok, ko te wāhanga nei, te mea koe nei te wātuatahi kwa noho mai koe ki tēnei tepu e hoa, ko te wāhanga nei ka tangoa ke tātou i etahi pitopita kōrero, i etahi timonga kupu o tēnei ao hou. Ā ko tā tātou, i te mura o te ahi, he whakamaori iwe nei kupu. Ok, kia titura ke tātou ki te kupu o te rangi nei e hoama. Sassy. A term used to describe someone who has a bold, daring attitude, who often likes to be the centre of attention, and not afraid to say or do whatever they want. Ko te tauira, Tiare walked up to Hone and told him he is now single. Flicked her hair, then walked away. That was a sassy move. Tēnā kupu, e marama ana ki te kupu nei? Mohana hea ki sassy nei. I te mako, kua whakamahia nui tia, i roto mai taku a mga wahine. Engari, ka tāe hoki e ngā tāne te sassy, ne?
E harai te mea me wahine rawa. E sassy ai koe.
Ko te mea kei kau e sissy.
Koia. Engari, ko te pātai pia, ia tātou e whakamaori ana i wenei kupu, he hara te rautaki e toka ai ngā kupu nei ki te pinatia o te reanga hou.
Pai tēnā.
Koia te pātai.
All right.
Te āhua nei kei ānaha te kupu tuatahi. Sassy.
Oh, e whakaaro noi honei au ki te whakahihi. Whakahihi. Ahua te maroke. Tewa no?
Koe rā te wairua o te
kōrero. Koe te wairua, engari āhua rere kēne.
Nō reira, kua noho koe ki te whakaaro ake ki ngā momo whakahihi, ki ngā momo. E hara i te whakai, te tarapīra nei.
Kā tēnā te whakai me te tarapī?
Ko te whakai, kai te ware ai ki ai anō, kaore he, kaore i e whakaaro ki etahi atu. Koe rā te whakai.
Yeah. Kei te aho te horopaki, eh? Ai, rere ki ngā mō whakahi, te tūkaratete,
ai, pai
nei, kino nei rānei, yeah, whakahihi nei rānei, whakahihi kino nei. He ono, ah.
Ko te sassy e hāngai ana ki te he wairua pai, tō tau a kupu.
Mai, ai, ai. Kei te aho te whakamahi ki aku nei whakaro.
E ai ki te kororo Pākehā nei, eh? Te whakamāramatanga nei, eh?
Ai, ai.
You know, flictors or whatever.
Well, he kupu kei au. He kupu kei au e hoama. I te whakaroa hau, i te makareo i te tino, i te pena i a koe hoa, ko te whakahihi, te kupu i hau mai ki taku hine ngaro. Engari, i au e whakaroa na mo te sesi, ka whakaroa e mo te peacock nei ai e hiko i ana kua. Ko ngā huru-huru, ko tino, e puta mai ana, e hiko i a tāgo nei koe a te sesi ki a kimo. No reira, ko te kupu a kimo mo te sesi, ko te peacock. E whakamanu ana Kimu. E kimi ana rānei.
E, yeah, rawe, ki au tērā. Koe rā hoki, ka whakakena. Ne, whakakena.
Whakakena
te pīkau i ana rau, i ana huru-huru. Koe rā pēr, whakakena.
Whakakena.
Pīkau, rawe. Pai ki au te pīkau.
Yeah, rawe. Te ai hunei kua miere a hau, i a kōrua.
Hoi anō e hoama, ko mutu mai ngā mahi ki tēnei taha e tika ana. Kia tuku mihi atu ki a kōrua i āta wete i ngā tuhinga o te rangi nei. Kua rangatira katoa te whakātūranga i a kōrua i te rā nei. Tēnā koe Leon, tēnā anō koe Anaha. Hoi anō ki a koutou i te kāinga e tika ana ki a tuku mihi atu anō hoki ki a RNZ National, te māngai pāho nā rāua i hoka ai tēnei o ngā manu. He hoi anō ki a koutou i te kāinga, mehe mea he whakamaori te kai, hoki mai anō. Engari mo tēnei wā e te whānau, hei ko nara.
Thanks for listening to Whakamaori, hosted by Kimo Holtham, Leon Blake and Anaha Heni. Man in the Arena was written by Theodore Roosevelt in 1910. You can watch Whakamaori at rnz.co.nz or on YouTube. Subscribe to the podcast on Apple, Spotify or wherever you get your podcasts.
Ko te reo, te take.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.